Haro studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde bete aljumare sappo e nay lewru octobre 2016 Ousmane Niali buldo kabaruji do gagni kante to boggi jande to. On kumpitata wiide bete kenya bonande kessa waɗi fewtude e soldats e malle région Ségoulé Wouddou leydi ndi bombe so mu chami dow yigare l'armée nokku goma nayon keddi hen jeddo barmi. E wi yimɓe ton yo ɗum bonderebe cuudotoɓe li ladde Ouagadou hedde kerol Mauritanie gadi o bonande ɓe darta e laamu o daranoɓe sattimɓe diina. Kawrital gondunogal waɗede dow daranade bonandaji e torra ƴaɓɓitiɗi timmi le balɗe tati dunke ande leyɗe joyyi saha ngal kaldiɗo sattingol diina sukaɓe sababu mum hono watte fa daɓare heɓe. Mijoji golleji haggitere laamu le Mali ministère haggitere laamu waɗi battu keña fa dara golleji kanɗi waɗede e golleji gaɗaɗi. Yoɗi woni sembe kabaruji ɗi hande bisimilla moɗon heɗade e studio tamani. Nayon keddi jeɗɗo barmi le bonande kessa gaɗɗa ka fewtude e soldats e Mali nokku noddirteɗo Goma Koura hakkunde Nampala e Jabali. Le communiqué gouvernement o holli wiide won ittaɓe yaade fa kinno barumɓe kañen dartude gaɗuɓe bonandoɓe fa keppa ɓeydureɗen famu keɗɗe Mahamadou Samaseku.
Jon en kaɓorɗe ɓe anditaka goni camoyɓe dow yigari mobilaji soldats en wuriɓe Nampala. Hollitama wiide caggal ko goto e mobilaji soldats en ɓe gabbi dow bombora Irande woni ko ɓeɗo bonɗereɓe piɗiɓe jaɓe. Le majum nayon keddike jeɗɗo barmi ele communiqué kanko ministre kumaniɗo soldats en holliti wiide yo fa hande kabar bomboje irateɗe dow laawi ɗin noon. O wihi ɗum nelaɓe imminaɓe yaade toon heno yaade barmuɓe ɓe e kañi ɗum dartude gaɗuɓe bonandaji ɓe. Caggal ko holliti metti makko fewde ɗiɗo bonandaji yimɓele jayɓe ministre o wihi ɗum watta fi hello e le imadaraji maggal paɗe ɓe bangal renude ɓiɓɓe leydi ndi e fimum en dow tateji leydi ndi fof. Bonandaji jonɗi ɓeɗon adad soldats en leydi Mali kidduɓe e ley hono ɗiɗo bonandaji. E ley tongande nde hoorejo oni yaltini lewru ƴaɓɓi ndu hollitama wiide e ley leɓɓi tati cakkitiɗi ko ɓiɗi capanɗe jon soldats en leydi Mali goni kidduɓe.
E wi himɓe ton yo ɗum bondere ɓe cuuɗotoɓe ley ladde hedde kerol Mauritanie woni gaɗuɓe o bonanda eɓe kolli wiide ɓe darta e laamu o ɓama dabareji fa ɓe sattinɓe diina keɓene jogola. Seku gadiago haaldi e téléphone Oumar Diakité maire commune Jabali keɗɗe ko haaldu faccitago Mahamadou Samaseku.
Ele commune dugo firi ɗum waɗi yigare mobilaji soldats en iwri Nampala nagude laawol Jabali. Ne mila wiide goto e majji woni gabdu ɗo bombore Irande e ley on wattu goto ɗum bonɗere ɓe piɗi marfe duumaɓe. Gila never betin soldats en woɓɓe gaari nder Jabali ɓe tawi toon gonnoɓe ɗon ɓe saabi ɗi iwri Nampala warde. Nden noon mine mbila wiide wattu ndeɓe keeɓi kabar o woni ko ɓe fof e jaari heddere Nampala. Andon wiide jamare nde fuɗɗi wowdu ɗiɗo bonandaji ɓe kaaɓi feyi ɓe mbasata fe hinade hajuji maɓɓe batte ɗiɗo bonandaji saabi nde jeeya fof bonandaji ene waɗi hakkunde Nampala e Dogofiri ɓuri fof nder commune Jabali o. Saabi minen e Ouagadou gonɗo nder commune Dogofiri o ana denti kerol. Commune Dogofiri e Mauritanie ndun ana denti kerol. Ɗum woni tiɗalla mawɗo o.
Fa ɓeydiro ɗon famoɗo mbawi ƴewɗi kabaruji fuɗɗo bembal amen page Facebook et Twitter e studio tamani. Kawrital dow daranade bonandaji e torraji cattuɗi ana wonduno waɗede ngal kawrital timmi keñon ɗo bamako ɗo ngal hawrintini ngal kawrital balɗe joyi hawrintini ko ɓuuri noga e dunke ande ƴuruɓe ley leyɗe joyyi saha ngal ɗeɓe noddirta G5 sahal. Fanda kawrital ngal fa ɓe kalda dow kabaru sattingol diina sukaɓe ko woni sababu hono watte fa dabare mum heɓe. Oumar Waygallo landodiri e Mahamadou Samake keɗe ko haali dow faccitago Mahamadou Samaseku.
Cette rencontre avait pour objectif
fanangal kawrital wadde tottondiral hakkillaji dotti allaji region amen o. Ɗi tiɗalaji goni kabaru bonɗerebe e torraji cattuɗi sukaɓe amen hoɓe gontun batte jote kalisi euro ma dollar mijo fof ɓe gala so wona jukkude yimɓele gaɗoɓe bonandaji. Sababuji ɗi ana kewi ka ko ɓuuri hewde hen yo kabaru keɓe noon saabi ana heewi e sukaɓe e rewɓe en ɓe gala bawɗe. So gonga kay rafi golle sukaɓe tan waddantaɓe nadde hon ɗiɗo sifaji. Ndenne yo sifa laamiɓe ne kani fiide dabare sala ɓe kuncana hoore ɗiɗo tiɗalaji. Ɓuuri fof jamara nde ana yaha fof ana heewa yaade. Ndenno ana hawni sanne yiide neɗɗo ana waɗa bonandaji dow inde aslamaku tawa jomum andana feyi nuyle mum
joyi.
Fedde kumaninde golleji hakkunde Mali Niger e HCR fuɗɗi batu muɗum jaɗɗoɓo keñanɗo bamako ɗo. Yimagol maɓɓe fa ɓe darta ɗati fa ñongitiɓe birfito warde le leydi men ndino yafiri. Eɓe gondi e moƴƴininde e moƴƴintinde nokkuje capantati e go'o. Ɗen nokkuje kanɗe moƴƴinede jeɗɗi moƴƴinama jeenayyi ana gondi e moƴƴinede. Yimɓe Mali ñongitiɓe Niger leydi Mauritanie e leydi Burkina ana jaa yimɓe ujunaji temedere ujunaji capantati ujunaji nayo. Keɗe ko Aissatou Kanté landodiri e Ibrahim Abbado faccitago Mahamadou Samaseku.
Aujourd'hui, nous avons environ 134 000 qui vivent.
Wakar Juno, Ujunaji Temedron, Ujunaji Chapantoto, Ujunaji Nao, Nguninderle, Murtani, Burkina et Niger. Belé de Niger, Anambara, Ujunaji Chapande Jagom, Gouvernement Lady Mali, Effet de ACR, Tini Talkur Gulidan, Sifa Noa Munya Bangal, Landinal, Rifagul, Nungiti Bebe, Kabataraf Ndenao, Wolfu Daltafu, Kala et Nungiti Be, Njelido Vifari, Souta in the Jumun, Ali, in the Fed de ACR, Ton, Hokate, Ujunaji Jedi, Edumbala Fed de ACR, Minister Kumani de Pabundral, Unchani Hore, Nukuji, Noga et Jetti, batte silmingul ñongitibe wartube gollabe didi ngoni e kala nokku imade beedo gollobe yo winide inde kala ñongitido der ordinateur e martinde be kumpadun ko heewi e pabirta dun ñamduuji e sifa ballaji goddi dibi kasindini sube kebi jaatiglari woni ko ONGN gollirde lamu woni be kabar mudun be pella godde dawra no goto mabbe fu heba to ko hinno dum woni ko mi gondi wakkati joon
des activités de réinsertion et nous sommes aujourd'hui dans cette domaine
dubi sappo e jeddi ciagal ko haggitere lamu fuddi le mali golleji ngada le wat o dum wonno faanda botu ngada do kenya mo ministère haggitere lamu wadi e wi ngadube batu o won golle lobbo ngadaado ko heewidu won ko heddi ko heba ka wadede hon hokkitingol lamu meri ngaji di bantude koy mubbe Hamadou Hamma Maygal landondir e Mohamed Ibrahim horejo conseil régional mo tikede ko haldu foccitango Mohamedou Samassiou.
La décentralisation a eu
no fakaji kewdi kabama bangal hagitare lam ka banga goddo dun de tawra matti Allah joga di sababuji munan kewi bangal sababuji di on tagi wide le batu o ministro hali hala mokala fuf mere ben gohen lam o dun wohen gedun bangal ko yopiraabe jogalal kebe mabbe e kanya gollobe sallam mere mbé ana bawana imade mun en deno san jewdu fuf ana bawide wakkat juno ko heba ko ana hewi nafa jati ka dun yata tagal imadraji kewdi sala ko donta ko ana hebe deno ti Allah lati sababu andani ko hebi lawol e ko hebali lawol ko ferma o darani ko heewi sal hagitere lamu ana feewa
pour que la décentralisation réussisse
do Facebook et Twitter min kollino on wiide Baba Berthe woni horeejo keso CMDT andon o kedjaado lamu o le CMDT o wana horeejo fa hande Modibo Kone woni horeejo CMDT
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
ndiandaro en kabaruji mbadi le region ngaji men di nyande alal barande to gawo to kaltidal an wonduno wadeddo daranade kabaru ngure patitida jurube kidal e menaka kawri e gal kawrital faanda ko ummini be faabe ndara tidal laaji gondi kabaru ngure le sahal leedi men di no hebirete dabare le lamu kajolo kenya debbo goto mo walda e yonki tawama le undu baro duubi cappande joy dum waddi fani janale communauté quoi e wi sedibe o barad farde makko faddede le undu porngoji ana gondi e wadede fa ande ko lati sababu mayde makko jalato ko yata chapan taton hejabe bale civil en kanye gollirde puddi botu kenye fa ndatto ko hani wadede fa cenam nokkuji mabbe ki cenam wadalen gendi mabbe ndi gal kawrital balde didi gollide daranide cenam nokku o wadi gal micintindo sembe kabaruji di bete kenye bonanda keso wadama fewtude soldats e malle region segule wudule ndi bombe sombu chamido yigare larme nokku ko ma nayon kiddi hen jaddo barmi e wi himbe ton yodum bonde rebe suudatobe le ladde waga du hedde kewrul Mauritanie gadi o bonande e be darte e lamu o daranobe sattimbe diina kawrital gondunongal wade do daranade bonandaji e torra jabbitidi le balle tati dunke ande le joy sa hangal kaldi do sattingol diina sukabe sababu hono watte fa dabare hebe miijoji golleji haggitere lamu le mali ministere haggitere lamu wadi kenye faanda golle ko wada e ko heddi e wadede o kaddo indi kabaruji handen ka kedde hedade yewtere sukabe de ana yesu wassalam
Sido Tamani.